irasuka umutima ukababara ninde wavuze ko jyewe nakwanze nihagi ubona umukunzi wanjye namubwire ko mukunda iyo mubwira ko mukunda nyemera vuga ko mushaka ntabyumva mu maso ye harimo agahinda mu mvugo ye harimo ikiniga mubwire abyumve genda umubwire ko namwanganya gato mubwire ko ibyo yatitse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze yababajwe n'ubusa umubwire ko nigeze mwanga Sinshaka gukomeza kukubabaza Oya, oya Ubu nangiye ukambaza Ugiye he, kumbu nunyanze Wabonye navuka ukambaza Kutavuka ko wahindutse Mubwire abyumve Ibyo yatitse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo ni uko nawe ankunda sinamwanze yababajwe n'ubusa umubwire ko nigeze mwanga yababajwe n'ubusa umubwire Ibyo yatitse atari byo nanjye si jye kandi nawe si we icyo nzi cyo